studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Bete alal bare noga e nay lewru juillet hitande 2019 jam wale modon sikiraabe hidi be yamde jena yotte ki tesite en songo Ousmane Niali buldo kabaru do Salim Jorato boggi jande to on kumpite de wiide botu fuddan beta ko o gawo pawido do dartugol jam e diwral li baldi de ardibe finata waji e dinaji dukkindira hakkilaji no hani wadede fa jam hebe yimbe o region dukkindira juude mondo oro kumin gondo ley cercle douansa ko buri himbe teme doron wonbe rafu accay e wi lamu kobe onno ko wayde deejere gonde ley onno ko woni sababu mudun hande min kala hala mojjintingol mutongaji o golle joggido nafa sukabe hewbe joggibe diplome ngaji gombe le capital gal woni hursinimbe wadde o golle yodi woni sembe kabbaji di beta ko bismillah modo hedaade ci jotamani do radio di jogindido e amen di ngendi gawndi bisima noga e nayi e noga e joyi lewru juillet ndu woni hande e jango kawrital hakkunde jaaliñ e humeniɓe finatawaji région gaw o ngal kawrital ngal horeɓe finatawaji e dinaji région gaw kuncani hoore ministement itti jawdi muɗum fanda maggal yo faaɓe hooreɓe daro holtine no daro haltidinde yalla jam e diwral ana waɗa hakkunde jamare nde faaɓeydorɗen faamu keɗɗen Ousmane Dikko
batukaadal o moɓi ko ɓadato temed taton e sappon hooreɓe diina hooreɓe gelle inde andite en rewɓe e sukaaɓe le ñalaaɗe tati e wi daraniɓe ɗum noga e jeenon goni hokkitaaɓe hooreyaaku hono honnuɓe bomako hooreɓe tuɓe diinaaji faa warde e inde andite en région motti tumbu tukkidal menaka tawde ni e kucaaɗa faa warde e keƴaaɗo kertindaaɗo nations unis fuu ana donta baninkooɓe joolaare du heƴaaɓe muɗumen ngaran fa nawa ɗe ñalaɗe ɗiɗi kaldal faaboto forruɓe hen ɓe haalde dow sisiliji hono kananke laatorto darantoɗo jama koɓe kaani gollande faa ɓeyda ñiɓude ndenagu e kawral yimɓe ande du rewɓe e sukaaɓe noddama fa ngara laato honjotoɓe ndennoɓe ɓamata hen haala ka e mbawi hokkude hakkillaji maɓɓe amiri en ɓe ley oɗo batu noon daraniɓe ɗum ana jeeli ɓeydande doole amiraku wangal hokka du darne mawnde ardiɓe dinaji fa ɓeydana ɗummen doole bangal ndenagu e kawral yimɓe bati o noon sakitirto gonginali fawarde haalaji kañi e noddago ila gawo momen lammi sise heɓani o e inde studio tamani
yimɓe gawo ana jogini gikkelobbo e ngal kawrital hakkunde jaaliñ eɓe miila ɓe huminiɓe finatawaji dinaji darde muɓɓen ana mawni dow dartugol jam e dewral hakkunde yimɓe o nokku keɗeneno keɗe ko yimɓe gawo yogaɓe mbi mamed lamin sise dow facci tango Ousmane Dikko
ngal kawrital noon ana jogui korso mawka saabi ana walla so daradiɓe dinal ngal gaɗi hen juuɗe mumen wartide pamral yimɓe yo hunde lobbere no ɗum laatika fuu yimɓe jottoto kalda fa ndenagu warta boto o noon faaboto yimɓe heɓude doole heedi monokala fa gonda du fa nda ndenagu noon miɗo gikkani yimɓe keɓan doole fa gonda pamra du hooreɓe tuɓe ɗe ana jogui hen golle mbiɗo darda yimɓe du jaaɓa gollidede saabi kawra kala ana horsi fa sannen mono fuu ana
darda
kabaruji mali fuu kañe heƴoji studio tamani ana mbawi haɓede dow whatsapp do numéro 77 01 58 01. Arafu ana wodi ley commune mondo oro cercle douance o nokku gonɗo ley e région mofti ko ɓuri himɓe temedoro woni keddiɓe batte muɗum ley gelle joyi gonɗe ley commune mondo oro e wi kanankoɓe commune o docteur en kolliti wiide ko saabi bini rafo ngo saabi rafi ndenagu e nenno rfi himɓe o nokku daranede saabi omotiɗi yaade ɓe kolliti wiide hunde fuu lamunkoɓe gaɗay fa keɓana ɗum jogala fa ɓeydore ɗen faamu keɗɗen min e Ousmane Dikko. Gelle joyi hen ɗo rafu ngo ɓuri hewtade yo banayi yanga sadio duna teguila e wuro latem e wi lamukoɓe commune o rafu ngoɗo ngo yetti hande ɗo ana sullini sanne batte guure ana tiiɗi saabe masibaji ɗi ɓe kulliti wiide ko ɓuri hitande joni himɓe ɗe nokkuje mbawa yaade remoyde guese muɓɓen docteur en du mbawa yettade ley nokkuje ɗe yaya ngoyba kañum woni secrétaire général mairie commune mondoro
hannden oɗo ñaw ana wondi e bonandaji mawɗi ley guure hono banayi e misalu ɗo joyon fa jeegonka keddi e majjum sigilandu haala ko ɓuri capanɗe joyon yanga sadio du yo nonaka noon haasini yo ɗum angaro mawɗo jaatika ley commune ɗo adadu heddotoɓe hen ana jaafa e temeɗe kewɗe dabareji ɓamama poɗɗe du ana joga dokkama hono nomin dokkirannoni
e
wi hoore je suudu doktoro duansa ko sabbi bin hebinde dun sembe yo rafinde nagu onan batte mudum humini be neddaku e doktoro en fu baawa yottaade leede en nokkuje ka fu e tawede e politiko woni hakkilaji mabbe ko way nafude himbe den nokkuje do habude e rafo seydu kante medicine chef suudu doktoro duansa
nena kana jamaje de keba wallede fawarde e yawara bangal kebal den guuji den kana golleji du kebine handen o mi du hasini o do kabaru waawa jengude heedi mondo oro e misal mudum wayde denago an wondi e jangude fayimbe ka baawa jaati remudina hinade sardingeji mudum wattu e do kalda mi modon do golledi be hono ms ces kanyi hore witti yudo mondo oro sababe ngidama
e wi laamu koɓe doktoro en ko ɓuri toon ŋaaji sappo woni safareji ko woni e juuɗe maɓɓe ko haani yaade ley ɗe nokkuuje ley horngoji nations unis waɗi holliti wiide ko yahata million 9 e feccere ɓiɓɓe adama en woni jogiiɓe tiiɗallal nguure ɗo mali ɗo ley maɓɓe ko yahata million 1 e feccere ana kasindini daranede law bangal nguure ko ɓuri ujunaji temeɗiɗi e capanɗe jeɗɗon e nayo woni sukaaɓe heydere bonde woni e muɓɓen en kalan joni haala moƴƴindino mutuŋaji ceeduɗo e keddiɓɓe jean rodrik yo suko jokolle mbaaro duuɓi capanɗe tati jogiiɗo diplôme droit jande saria saabe rafi golle o naati e golle moƴƴintingol mutuŋaji hannden o heɓi nafa e muɗum mohamed ali ag aleyda hawre e makko leydiyande hamdallah e bamako anni koɓe kaldidu faccitago ousmane dik e mumin sendebou
Jean Rodrik non anaylé atelier mo intinde moto ila 8h o bornido kaddangal bujingal neba maji halini ko sabi se subi o golle kedenna
la mécanique golle den nafa ana he idun walla kan yirwinde leydi ndi suka be teme joyon yela mabbe yu latade yibbe le sariya ka homo fu arskum welda gollude e biro deno sa heba golle ara wawi wonde goddum
e wi Jean Rodrik non golle puido wala yo neddo puido tan wodi golle mo tinde motoji yo golleji hono goddi dini keddana hen ko sefi
j'ai pensé
aller à la daude yadi tagal leydi ndi ka mi wiide mi heddo do faabude yiri wara leydi ndi men buri samtude ta fami fu golle mo ingol moto ngaji le majuna mi hokkini debbo mi do heba cugo sama a li majju
j'habite chez moi maintenant
e wi mako ka fa kebani danyude e gal gollirgal kana ngatana hakkilo ko jidda wadde hen kero dem
mon rêve c'est
d'être un grand latade demo mo jogudo moto bama wadde yan kanyi remo
Jean Rodrik non o jangini ko buri nogayon neddo golle mo intingol moto handen yo sukaabe jeegon woni eli atelier makko
studio tamani yo faabal laamu leydi Suède Danemark Suisse e fedde leydi Europe
sakiraɓe ñandaron kabaruji gonɗi ley région ŋaji meɗen ɗi caggal gaawo himɓe ɓurem dunga ɗi majere altinaire ƴaɓɓine nde hollitinde metti muɓɓen ko oni hayfi député uldumatali falade yagol yesso kaldal gaɗangal fa jaam heɓengal e wimaji ɓe majereji goɗɗi gatte ley gelle goɗɗe ɓesugol safare ɓuɓalla fuɗɗi altinaire nde ley cercle ŋaji koro esan ko ɓuri sukaɓe ujunaji sappo e jeɗɗon ɓe lebbi tati yaade lebbi sappo e go'o e ko ɓuri sukaɓe ujunaji capanɗe jetton nenno ɓe lebbi sappo e ɗiɗi yaade duuɓi joyi nen ɗum woni wodani ley laamu koro san e ɗum wodani ko ɓuri sukaɓe ujunaji capanɗe jetton ley région sigaso kuthiala ko yahata sukaɓe ujunaji temedere e capanɗe jeegom ɓe lebbi tati yaade duuɓi joyi kani peseede le cercle kajolo ko ɓuri sukaɓe ujunaji sappo e taton ɓe lebbi tati yaade lebbi sappo e go'o ko ɓuri sukaɓe ujunaji capanɗe jeegom e jeegom ɓe lebbi sappo e ɗiɗi yaade duuɓi joyi kani peseede o immadara puɗɗoɗo nogayi e ɗiɗi lewru ndu an hani timmude nogayi e jeegom mayru damal e damal woni ko fesoɓe natta passé tesite yaade an songo ko wonno temere jeegom yeey joni ujunere batte bonugol laawolngol ɗum waɗde passé o ɓeydiɗi ɗum wonno ko transporteur en tesite kollitiwide jamare nde ana darta e laamu koɓe commune o kaldide e transporteur en ɓe yalla passé o ana ɓoyto sakiraɓe ɗo kadi duy kabaruji ka kedde heɗani woyri ni yewtere nde ana woodi wassalamu